Exclusive from ZambianTunes.com.
Israel, you care, Mark, you do. Real life situation, man. It's hard out there, man. Another soulful record you can vibe with. Another KB classic.
Wimbona kuchensa chensa uleti vyonse fili wino. Wimbona kuchinda mae yoleti vyonse fili wino. Didina ma pressure. Didina ma pressure. Pagulia pono kwa supu ninkoni. Ule sanga chaka bunga kakwela. Bevula pakutupela fiongo. Mayo alitile kulomoni. Bano chalo we mwana la kukosa. Kubwa fia kwa bakuma kampani. Bitilio kubale fuwa ya mabebe. Bitilio kubale tila kunyeza ku. Matamuna nkwe panganda. Ata mpako kumpendela. Talingi ya bunga no munani. Walandilo tulu chelo bachiza. Vale tila vale fwae ya nganda. Umwana na nkwe na zanda. Tati ine ni mpasa.
Mwana kuchensa chensa uleti vyonse fili wino. Wimbono kuchinda mae yoleti vyonse fili wino.
Didi na mapresha. Nina ma pressure.
Nina ma pressure. Yeah. Don't push Fresh's name in the game, ladies and gentlemen. Kmark do.
Kuli muzanga nina meeting ako mailo. Namukumanya mutao ni mukairo. Very simati kumanja na failo. Kunukila mushe pa mwamba na smilo. Jebe da chani boy so one po aba. Mungo ina chabe mweka chini baba. Kwoze veti na pitamu mwa ibala. Nimbu ya munisha na mwebo mwalilwala. Anasega chave atini kakuza mwe idiri unga tapwe. Na hivi vena vala na pwele kachave. Fuwa interview na eve mwandi sina pasi. Nina mapresha mwandi ni nkondo. Osaona mudolo shi ilondo. Apa soka mita kambo panga chongo. Nga sinza panga fulani nikona mulikendo.
Wimbono kuchensa chensa uleti vyonse fili wino. Wimbono kuchinda mae yoleti vyonse fili wino. Didi na mapresha. Nina ma pressure.
Nina ma pressure. Nina ma pressure.
Chidati na ma pressure ya furisia. Havana ndibo onze bambutuka. Chidati nena jopu bantamfia. Ivalu kwa bonze bantaluka. Ndikala na chunta pambali. Kaide italalika tempa. Mama, 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 we.
Wimbono kuchensa chensa uleti vyonse fili wino. Wimbono kuchinda mae yoleti vyonse fili wino.
Didi na ma pressure. Didi na ma pressure.
Chensa uleti vyonse fili wino. Wimbono kuchinda mae yoleti vyonse fili wino.
Didi na ma pressure. Didi na ma pressure.
ZambianTunes.com.